Nakumbuka ulivyosema ati tena wanipenda, nikiwaza pia ulivyonitenda hapo mapema kunitenda. Na nyumbani nishaenda mara kadhaa, wengi nishapenda, na niafaye penzi langu la ukweli, nishapatana na line zako daddy. So
kule wananyekelanga bure ukili.